ni wenzangu tu wanabarikiwa tu na mimi na lengo tu na mimi na lengo tu basi nibariki kama yule bisho oh, you gonna cut the key una mapepo siki kama unazipiga karate yeah kata oh, oh, oh. President, minajua provider wa president. Unataka kakitu, Mungu ndiye wa kakitu. Sita kudanganya, danganya, danganya, danganya bu. Mutoto wa Mungu, pesa makaratasi.
How do you feel? How do you feel? How do you feel?